kubulungi bote weswaza no yagala atakusanira bwendowoza kwayagala okunsuza muvuma ne mulengeza nti ngebidomola first of all olunanta unyikamu ngengato za babola toli teacher nto ina red pen toli dobinto ina pass na iwangolola na terera eno mission yokunjagala tolowoza nti Messi enakusala nsubiza nti toli ndekawo nibwendi bansigaza erinnyo limu ngazanya filimu ya hola wamponya love girls bunami ekozo nioba toli michungwa bukamula life yo newoba ojipanganga pazo ate mwatu omukwano gwa wabo teguwoma nga kindazi kya wizomanizo kale yensonga lwaki sibwagala just babansi bako busibi nga zipuyo mugongo omukwano gwange nawe gwokya gulinga balongo ku ballot paper tewaliiko naye ate nze gwe nalonda akaliba akendo baatugamba okalabira ku mukonda ate akaliba akenzi mwana tu okalabira mu kukwana kofunyeze kati nkusuubiza nti ebiseera byo eby'omumaaso bitangaala ng'ekyangu ekiganda fire brigade bazze bakuzikize anti nga bakulaba oyaka lwewanziramu nti onjagala nasanyuka ng'oweddi bw'alonze erinnyo kyokka toli kabaka naye wasiima n'ogenda nange omuvubuka omuto embula kalevu n'oleka abavubuka abato embula magezi abajjudde enkovu kuba wakimanya nti omukwano gwange gulina ntalabikalabika ng'eggumba ly'ekkovu y'ensonga lwaki kati nkuba bulatti ng'omusezi akulira limbo omukwano gwange gwe nnina eriggwe guyiika gulinga buwere abaganda bagamba azaala ekibi akituuma kapere kale y'ensonga lwaki sijja kwambaza pampa kapale bayinza okuyita bebi ku mukwano gw'ompaako mpaako tolizaala buchaman buchaman kyasaba wire mukaabi akimuwa ndayira muga katonda sirikulaba mu bituli nga pool table saabasajja kabaka musota maaso mwogi beene lukoma nanta wetwa nnyanja etamanyirwa cucu nyini mu baffe saabataka saabafumbo beene awangaale nina abagereka agerekera obuganda katonda atalya pan wadde ebibajjo by'embaata yadde okuwuta supu w'empuuta abampeera ekisinga I'm Rap Donor, the brain omulangira mutabani wa maama ne taata Musa wadde siba wadde ndabirwamu mweraba